Bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela
Ayifela ngasayihlaba sayisika mahawu ngiphinde ngiphathe esinye izimpondo